Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima bwo mu mutwe kivuga ko ikibazo cy'ihungabana kigenda gifata intera yo hejuru, ariko cyane cyane kigaragara muri ibi bihe byo kwibuka. Dr. Kayiteshonga Yvonne uyobora ishami rishinzwe ubuzima bwo mu mutwe muri Minisiteri y'Ubuzima avuga ko muri iki gihe ihungabana rigenda rigaragara, ariko rikibanda ku barokotse Jenoside bibuka ihe bibi banyuzemo. Iri hungabana ariko si umwihariko w'abacitse ku icumu, kuko n'abagize uruhare mu bwicanyi ubu nabo bemeza ko bahura n'ihungabana cyane cyane muri ibi bihe byo kwibuka. Murangira Jean Baptiste yahoze yungirije burugumesitiri wa Komine Kanzinzi imbere ya Jenoside, ni umwe mu bagize uruhare muri Jenoside akirira agasaba imbabazi, ubu akaba yarafunguwe. Avuga ko muri ukwezi kwa kane ahura n'ihungabana iyo yibutse abo yishe.
Ariko hari igihe kigera kumva akantu karaje, cyane cyane ndakubwiza ukuri bigeze kiriya gihe cyo kwibuka. Ese ko nanjye navaga amaraso ubundi uriya muntu yazize ikinamuhoye nkuru ya musaza Siwa Selemani angaruka imbere yari yasanzwe ari kimuga, nkagerekaho n'ijambo namubwiye ko narasanze bamaze kwica umudamu we, umurambo we uri aho ngaho, nkabazwa n'ijambo namubwiye nti ntabakundanye barajyana.
N'ubu ndabona ugize ikintu birakubabaza cyane.
Nubwo bagize uruhare muri Jenoside bamwe bagaragaza ko nabo bahura n'ihungabana, iryo hungabana cyane cyane rigaragarira mu magereza kuko bo banashyiriyeho uburyo bwo kubafasha. Abafunguwe bari hanze bo biracyagoranye kuba bahabwa ubufasha, kuko nabo ubwabo basobanura ko baterwa ipfunwe no kuvuga ibyiyumviro byabo. Bwana Ladislas Matabaro wemeye uruhare rwe muri Jenoside ndagasaba imbabazi asobanura ko adashobora kujya gusaba ubufasha, avuga ko yahungabanye.
Wari ikintu ntazibagirwa cyambabaje. Nubuye nkibutse niyo ndi njenyine tanjenga amarira mu maso. Nageze hariya Rulindo, bukeye haza umuhungu araza umwana aramufata amushyira mu mufuka. Arangije aye umufuka ahita awujomba igicumu yari afite. Ubu ibyo bintu niyo mbyibutse muri njyewe icyo kintu nkibutse. Uwo mwana buryo numva arambabaza cyane. Ihungabana ribaho kuko ubwabyo ibintu umuntu baraciyemo yarabonye. Byonyine kubona abantu bapfa cyangwa gusimbuka kubona ugiye urenga imirambo irenze 50. Ubwabyo icyo kintu cyonyine, iyo ukibutse njyewe nkibutse mba numva muri njyewe umutima wanjye numva ntabwo uguma hamwe. Nkanye nk'ubu ntabwo najya hariya ngo mvuge ngo ndahungabanye. Ni ibintu bimbaho ku bwanjye, iyo cyagera bikarangira ntabwo najya kwa kanozi ubwo. Nati kubaga simvuga ko umpamagajwe n'iki? Nta muntu nabwaga kandi nabibwira yavuga ati warasaze.
Hari benshi bibaza ko umuntu utararokotse Jenoside naho yahura n'ihungabana, ariko muganga Manyusi Gasana imuguke mu by'ubuzima bwo mu mutwe yemeza ko nabakoze Jenoside nabo bashobora guhura n'ihungabana ngo nubwo batitabira gushaka ubufasha.
Gutinya kugaruka mu bandi, ese bundi babambonye urwaho ntibazangira nabi agahora n'ihungabana, rikeka ko buriye cyose hari abantu azamugira nabi ndetse bakamwishyura birenze ibyo yakoze. Ubanza kumwumva ukagerageza kujyana nawe muri ibyo bintu byose byagizemo ubwoba bitanamurangiyemo, kuko n'ubundi arara birota akanashikagurika ntibirangira vuba, byaba ngombwa akaba n'imiti umuntu amuha.
Minisiteri y'Ubuzima ivuga ko abagize uruhare muri Jenoside bagaragaza ibimenyetso by'ihungabana bafashwe nk'abandi Banyarwanda bose. Dr. Kayiteshonga Yvonne ushinzwe ubuzima bw'indwara zo mu mutwe yabwiye Ijwi rya Amerika ko nubwo abagize uruhare muri Jenoside batababona ari benshi hanze, ariko utinyutse kugana ubujyanama afashwa hatitawe ku cyamuhungabanije. Uyu muyobozi avuga ko umubare munini w'abahura n'ihungabana akenshi biganje muri gereza, kuko ariho bafite n'impuguke zibitaho umunsi ku munsi. Ubushakashatsi buherutse gusohorwa na Minisiteri y'Ubuzima bugaragaza ko mu Banyarwanda 26% bose bafite ihungabana. Ni ukuvuga ko mu bantu bane bari hamwe umwe muri bo aba afite ihungabana. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.